Hey, niajaniaje watu wangu wa power. This is Brian from the Cub Podcast and welcome to Hideout Podcast. Tuko na Wambui hapa leo.
Leo umejiteka nyara tena. Nyi watu mmenzoea by the way,
Tumekuzoea vibaya.
Mmezoea vibaya. Kuja kayaka. Niteka nyara kwa podcast yangu, but anyway.
Lazima kazi ipigwe.
Ndio hivyo sasa, Brian. Unasemaje? Karibu sana Hideout Podcast.
Nimeshukuru maze. Nimekuwa siku mingi.
Siku mingi sana bana, tujapatana. Unashindanga ukisema mimi ni snob, ndio huyu mimi leo.
Wacha tu niwaambie kitu moja wase. Huu mdemu huyu. Ni sichome.
Mimi ni mzuri, lakini you guys, unajua Brian usema ati huwa sishiki calls zake. So there is this one time alinipigia na nikashika, alikuwa zile za wa that pia leo utashika. But you know, here I am, Brian. So nice to meet you, by the way.
So nice to meet you. Hey, maze, I'm a come through, maze. Tunafanya project kadha pamoja. And it's so good to see you.
Yeah, it's so good to see you. And thank you very much for you know, inviting me over ni kuje tufanye hii podcast. And pia the Cub Podcast. Nitaruka huko kwa the Cub Podcast, my guys. We'll be exchanging our podcast soon. Naona Cub Podcast inaendelea vizuri. So anyway.
Yeah,
we all have a story to tell.
Kabisa.
And we are all stories to be told.
Yeah.
So welcome to the Hideout Podcast. Leo mmesikia niko na mgeni hatari, ako na sauti nyororo.
Si sauti nyororo.
Yani kwa ni mena msemangi sauti nyororo. Ni watu mwachenge
hii. Sauti nyororo. Banania.
Kwa ni kusema sauti nyororo inamaanisha ni ya female peke yao.
Unajua venye, hata unaisikia venye inasikika. Unaisikia venye inasikika.
So long, mi kama uko na sauti, Brian, you have sauti nyororo bana.
Kuna sauti nyororo. Nianze kuchain watu.
Utaanza hapa kuingiza watu nini, lakini ni sawa tu. So,
yeah.
Leo Brian, by the way, Hideout Podcast, tunaongelea ghosting. Yes, ghosting people. So like, have you ever ghosted someone? Ama wewe, have you ever been ghosted? Na kabla tufike hata kwa quote, like, what is ghosting? We don't understand the word ghosting aje.
Okay, of course kuna hiyo the real meaning ya ghosting, but kwa context yenye mimi naielewa ni ile time yenye mse anaisha tu MIA on you. Like, mse amepotea tu, kama ni calls maybe akupigia ama ukimpigia ashiki simu.
No, ukimpigia ashiki simu.
Yeah, a reply. Yeah, basically to someone going silent on you. Yeah.
So like, maybe someone going silent on you, like, does this mean like mulikuwa na those kind of feelings zilikuwa involved, ama like mse amekunyamazia tu na like hakukuwa na anything going on between the two of you?
Okay, so I explain in two aspects. Yeah, kuna relationship ya the love romantic relationship, like boyfriend and girlfriend, husband and wife, something like that, right? And then kuna hii ingine yenye we, for example, ni beshte yangu. Yeah, tumekuanga tu vizuri, and then all of a sudden maybe something may happen. Yeah, maybe we find out something from somewhere. Yeah, and then hii kitu inakufanya unini uanze ku walk back, ku walk away. Una get? Yeah, so unaona maze, instead of telling you ilete ngori noma, wacha tu nijikalie tu peke yangu,
unyamaze tu. Yeah, like kuna watu wetu. So like hebu maybe wewe tuambie wewe experience zako. You like, you have you ever ghosted someone, na kwa nini ulighost, na ama washai kukughost wewe?
As a boy child.
Hapa sasa ndo maneno ya boy child inaingilia.
As a boy child maze, kughostiwa ni rahisi, ni normal. Yeah, it's a normal thing for any normal human
being. Boy child, kwani mshazoea kughostiwa?
But I think kuna ghosting so different from kulengwa tu. No, you know, kuna ile tu yenye mse utanilenga leo, kesho we are back, unaona? Maybe you're just avoiding something.
Na nikiamua kukulenga kabisa, that is ghosting.
Yeah, una cheki ghost. Ghost unajua. Ghost ni yule mse alishakufa. Ni kama kispirit.
Oh, ni kama unaona? Kispirit, like kimeenda tu.
Kiko, lakini haukioni.
Oh, kiko, lakini haukioni.
Una get?
So, as in like...
So, mse yako... but you don't have that nini.
Oh, I'm not like the yeah. the I'm not you in touch. You're not
yeah,
in touch.
Yeah. So okay. Ni hivyo uh-huh. Yeah, ghosting yeah uh-huh.
Sasa ulikuwa unatetea ma boy child eh boy child sasa
sasa nilikuwa nasema kughostiwa ni rahisi but anyone can be say yote anaweza kuwa ghosted and sijui kaa nikuona nishai ghostiwa kweli
wali niambia kwanza mimi nishai mimi na kughostingi ati
najua acha niwaambie acha tu niwaambie kitu moja eh na hii si uongo by the way. Najua kwa hapa hivi ataanza kukataa. But hii ndio ukweli. Yeah? Mwamboi tulijuana lini?
Tulijuana kitambo by the way.
Tulijuana kitambo sana.
Kwa group ya poetry.
Yes.
Remember? Hey,
Mwamboi tulijuana kitambo. Na Mwamboi nilikonga na mtext. Unajua I don't know. Kuna ile kitu unaonanga this can go somewhere yeah. Like maybe friendship maybe love mm-hmm. Something like that mm-hmm. Like me you feel mm-hmm. Yeah
oh,
me
feel hey, like Brian, yo
this can go somewhere uh-huh. Like, get so uh-huh. That I invest my time and efforts
yeah,
in
true.
Actually mm-hmm. Something that matters like get mm-hmm. So Mwamboi nimekuwa nikimtext bana Mwamboi unamtext January ana reply neighba unashangaa
wamboi shida ni rafiki wangu sasa wakuweza ni ukweli lakini unajua Brian haikuwa kupenda mi ama sijui sasa hata nitaexplain aje hata sio unani text au uongo wezi text January na reply tena the next January hiyo ni uongo lakini Brian unajua as in like I think kuna sasa how we live next kuna ule msemo mwenye I think we sometimes need nitaji nini like space
yeah
so I think mimi kwangu for me ghosting this is where ghosting now comes in just sasa umenitaja ni kama umeniweka kwa spotlight hapa
yeah
so I think ghosting for me ni ile like maybe you need sorry you need your own space so mi sijui maybe marafiki zangu wata agree like mimi nilikuwa na ghost ama nilikuwa kwa sababu I think I have changed like from your time because I realized that I really lost so many friends along the way kwa sababu ya hiyo kunyamaza and all that but you know like ingine ilikuwa zile za like sitaki tu kuongea unajua ushafika hiyo point bro like you just don't want to talk as in uko tu online post status you know
yeah.
Like watu wa view na interviews za wengine but when it comes to things like maybe interacting and maybe watu wajue like what is going on in your life you don't want anything.
Yeah.
So I think I was nilikuwa kwa your face. Like si nime change.
Ah.
Ai bana. Yeah, yani acha tanje kwa coffee.
Sisi mazee tunaweza bonga hata na
mambo. Sisi tunaongea vizuri, si ndio?
Mazee, nimefurahi sana mzee.
Sasa yani mimi it's a big step. Asante Brian.
Yeah,
there's also a friend of mine ameniambia jana na siku hizi una communicate vizuri nilikuwa zile za oh my god. Yani you people are seeing, huh? Mnaona effort na put by the way. So I Brian kwani mimi peke yangu ndo nimekughosti maisha yangu.
Okay, sijui na okay, I don't know kama ni true ama ni something.
Mm-hmm.
There's someone I used to date kitambo. Yeah.
Mm-hmm.
And you know those people who come to your life like walienda but they come to check. Mtu anaendelea aje?
Unakujanga tu kuangalia like how you going unaendelea aje?
Eh? Aha. So there's this lady sizi sema ni mtu mbaya sizi sema ni mtu mzuri
mm-hmm.
As in sizi kumrate anywhere
mm-hmm.
Yeah but whatever we had and it ended but kitu yenye mimi huni boni ile
mm-hmm.
Anaweza tuisha MIA for like 3 months
mm-hmm.
And then I come back
lakini why yeah? why do we need to keep in touch and I'm your ex
no like if you want to keep in touch at least iko kitu reasonable si ati ni unakam kwa life yangu kucheki umse anaendeleaje
uh-huh.
And then we share unaona
Brian unajua una sound wale watu why if they wanted to they would have you know as in maybe like come your ex wako maybe if they wanted to like have a conversation with you they would have made that step like now kuja ongea na wewe.
Sindio.
Eh?
That is it. Like, mimi sinanga ati.
Na kwa nini wewe usimtext?
okay, sasa ni ku text for 6 months, you're not replying, and then
oh,
six
and then
months
like
later,
moja uki kati wengu nafikiria yeah, kuni text.
Unakuja unani text, what's that? And then kikuliza, why are you always doing this?
Alafu,
and then akuja anza kusema, oh, I just wanted to see how you're going.
How you're doing.
Yeah, mm-hmm. Yeah, that's, hiyo kitu ni mbo sana mze.
Ni kitu huwa ina drain msesi, ndio?
Yeah, alafu.
Hey, umejichekelea. Acha nikusaidie kucheka. We have a story coming here, guys. By the way, you should check out his podcast, the Curve Podcast. Eh?
Yeah.
It's all about story. Kwani brand au kwani au advertise podcast hapa
mimi niko hapa.
Wait, hapa loko hideout.
When I'm here, yeah, wakisikia tu wanajua tu watakimbia huko tu wenyewe.
Watakimbia tu huko wenyewe. Yeah, you should really check out his podcast. He's a very good podcaster, by the way. Yeah, how waiting for your story.
Thank you. Mm-hmm. Sasa wamboy.
Yeah.
Some years ago, mimi nilikuanga, nilikuwa tu nimemaliza form 4. Mm-hmm. Yeah, nimemaliza form 4 mzee, nimeambia mzee, unajua nini? Mzee, mimi siwezi kaa na wewe hapa nyumbani. Mm-hmm. So kitu yenye iko, acha mimi niende nijitafutie kitu naweza fanya, kitu constructive, unaona?
Mm-hmm.
Yeah. So kuna besti yangu fulani wanakuanga na shop, akaniambia yo bro, nianze mother anakuanga hivi, tuko na shop but sometimes kazi umlemea, unaweza kuja ushikishe hapa hivi. Nikasema iko nini, mimi nakuja, hata sikuwa nauliza wanilipe. I was trying to run away from home. So akaniambia okay, come. Nikaishia akaniambia nao tutakuwa tunakulipa this amount of money. Utakuwa unadishia hapa na unalala hapa. Nikasema why not? Tukaingia. So nikuwa mpiga kazi. So kuna hiyo wale mademo na kamungu kubai. Kubai kwa nini? Kubai kwa shop. Sa, kao jaipata watu wenye wako kani. Ni wale mademo wa reserve.
They're very kind.
Ushago.
Wajanja. Ni wajanja.
Hey, na unajua sa, you meet with all most of them on a daily. Like, wakikuja kubai. Uko shags mse anakuja kubai kitu ya. Kama ni lunch, ni lunch anakuja kubai. Kama ni sapa, ni sapa. So lazima tu atakuja kwa shop. Unaona? Yeah, so I met this lady and me by then nilikuanga good boy high school. So by the time I'm
funny, you're a bad boy now.
No, like good boy in a way that madame ni nini.
Oh, ulikuwa tu hapo, nilikuwa tu ulikuwa unazisikianga ka story.
Yeah. So, to cut the story short, nilikutana na dem flani, akani nice, you know, but she asked me, uko na mtu, nini, eh, nikamso, yo, mi niko single, akani, yo, unaze, tukianzisha hii mambo hii.
Hey, she's, yeah, she was very bold, eh, na hai,
nikasema, why not? Kukakua na why not ingine tena.
Yeah. Hayo why not ikakua?
Kukua na why not ingine tena.
Mm-hmm.
Kuna dem fulani, we were talking, and then this one time, aka post. Unajua, ilikuwa birthday, and then aka post on Facebook, Twitter, Instagram, status. Hapo hivyo tu ndo my first time bwana kukua na smartphone. Hizo vitu zinani impress sana.
Mm-hmm.
Eh?
Mm-hmm.
Nikamuliza, she posted in such a way that, you know, this is mine.
Mm-hmm.
Kuna venye ilinifanya ni feel vizuri before I came to my senses. And so hizo relationship mbili zilikuwa zinaendelea.
Oh, yeah. Ulikuwa kwa, hey, entanglement.
Bas. Sasa ujui venye kitu inakuanga drain.
Mm-hmm.
Because you have to give attention to this one.
And you have to give attention to this
other one.
Mm-hmm.
So drain. Sasa, kitu wenye imebaki, unajua imekuwa nini juu. Huyu anasema mazee, unajua uko na wasi wengine unabonga na hao.
Mm-hmm.
So huyu anasema, yo, ni nini, unioni?
Mm-hmm.
Yeah.
Mm-hmm.
Huu mgini tena, ai,
unioni,
kwani ni nini?
Yeah.
Iko hivu, na unajua na kwa shop, nataka kuminimize kutumia simu, ndio niko attentive. Na customers.
Mm-hmm.
Na get.
Mm-hmm.
Yeah, so probably the whole days natumia simu afternoon kidogo.
Mm-hmm.
Sanyi watu wa bai sana.
Mm-hmm.
Usiku nikifikanga saa tatu, nime beat bana.
Na charge tu kidogo,
ni doze.
Mm-hmm.
So bana, si wase walikula nini kidogo? Ghosting kidogo.
Niambiwa kaku ghost. Oh, wali wa ghost.
Si ilibidi tu wamekula ghosting kidogo. Ilibidi wewe wa
ghost kidogo.
Yeah, but it was for... Okay, sitaki kusema it was for their own good. But to some extent, if someone realized, it was for their own good.
Your not ghosting. For your own good.
No. Mimi ni kama umenikatia, unaget?
Mm-hmm.
Yeah? So whoever is benefiting, whoever will get hurt most.
Ni mwenye
ame-make your effort.
Oh, mwenye ame-make effort?
Yeah.
Mm-hmm.
Because kama nimekuja kukatia wamboy,
mm-hmm.
na tuseme, okay, haunipendi, mm-hmm. haunidai, but mama tu kukubali yani.
Nimekubali tu for the sake
you know, na hii naweza reject tu mse kwa noma, una get?
Mm-hmm.
So hizo situations ilikuwa hivyo.
Mm-hmm.
Yeah. So after nimewa ghost, si kila mse alikuanga tu anakuja ananiambia, ah, naona ni kama umepata mtu na nini.
Alafu kwani wewe uko aje tete? Lakini hata you are not even interested
yeah,
in the first
one. So
place.
I just told the first one. It's like that's after nime join campus, akakuja akaniambia, ah, ni kama wewe umepata watu huko kampo,
mm-hmm.
acha tu tusarehe sana. So one dead,
mm-hmm.
ingine tukakorofishana tu kidogo,
mm-hmm.
yeah, tu your story tu ya attention and all that, pia you can die,
mm-hmm.
hey, from that day.
The thing is
in their nini walikuwa wanajua
una wa date.
Yes.
Oh, hii ni ile sasa, like to them, wacha ni jaribu ku put kwao, like they were dating someone, like walikuwa had broken up to mwenye, they were not even dating. Oh my yeah. God, Brian, wow. Sasa hii mambo nayo si ni ngumu.
Hii mambo ni ngumu.
Lakini so that means as it, like it's easy for someone ku ghost huyo mwingine kama like feelings zao they were not maybe genuine ama sincere, sindio?
It's not easy to ghost someone.
Yeah, it's really not easy.
It's like, not it's easy.
See, I think ina depend pia like wewe like
if you are someone like, who doesn't care, it's not it will be easy.
But maybe let me give you an instant, like maybe for real, maybe mimi,
mm-hmm.
I am there and then like this person like wanakuja then like anajaribu kunikatia, you know,
mm-hmm.
and then in that process like I realized that maybe ako as in anashinda akifanya like ina sound like he is mbona anatumia sawa she is interested na story tu na sex, get. So like maybe kwangu nineza mghost as in like kwangu nita mghost.
Yeah, true.
Kwa sababu nita feel like oh jamaa as in like yeye kichwa yake like it's all about the sex. It's more of the sex than mimi mwenyewe as a person.
Yeah.
So like it will be easy for me to ghost them, sindio?
Yeah.
Sasa ta swali yangu ilikuwa gani hapa? Oh, I was trying to say as in like kama it's easy. Wala sima it's not easy to ghost someone.
Yeah.
But I think sometimes it's easy kwa sababu mimi nikimghost as in sitaona kama ni big deal kwangu.
Yeah,
yeah. Yeye kwake ndo ata feel effect zile za like namuona wa mwali ni alinikata off, sio?
Yeah. Okay.
So I think
pia ni inategemea na situation.
Oh, inategemea yeah. pia na situation.
It
yeah,
really depends on the situation.
Uh-huh.
Because sometimes you're forced to ghost someone for their good.
Oh, for their own good.
Let's say I have mental health problems.
Mm-hmm.
Una get?
Mm-hmm.
Yeah, sometimes these people can be violent.
Mm-hmm.
Yeah, na sikupenda kwao.
Yeah, true.
Yeah? So I'm saying anaweza mako withdraw. Aende tu ajipatie space.
Mm-hmm.
A hide out.
Mm-hmm. A hide out. I've seen what you've done there, by the way. A hide out.
Yeah.
I've seen
what
you've
done there. Out, uh-huh. A cool down and then ndio arudi. But sasa problem ni kuanga,
mm-hmm.
mse akirudingi, ule mse mwingine anakuanga, yo.
Alisha songa. Yeah, true.
This is a train, bana. Tunasonga tukisonga.
Because to be honest, Brian, like you don't expect me as in, like, you don't expect to find me the same place uliniacha, you get?
Yeah.
Like, we are always, as in, like, kila day ina come na with new things, you know, mm-hmm. new experiences, as in you don't expect viloli niacha jana. Like, I think, like, my ex, I expect, like, vile niliacha maybe 2019 or 2017, like, atanipata the same place alinipata. Like, we are evolving na unasonga pia.
Yeah.
So I think that is also true. Like, awezi pata tu msepi ulimuacha.
Yeah.
But what do you think about sasa, like, ghosting? Like, is it fair? Wewe tu kuacha mse, like, na hata haumu explaini maybe mbona... Like, wait, did you give those girls like a reason as to why you were ghost, ama?
Okay, one thing I've learned about ghosting mm-hmm. is that it could both sides. Like, it's selfish to some extent and it's selfless to some extent.
Mm-hmm.
Yeah, selfish in the sense that mse anaweza tu amua tu ku ghost, like staki kubonga,
like staki story zako,
staki kubonga.
Mm-hmm.
And then kuna mse mm-hmm. as in sikupenda like mse kwanza wasi wenye wako na mental health problems
mm-hmm.
sometimes inakujanga tu
mm-hmm.
they have their bad days
mm-hmm.
yeah, and like come they don't have time to explain
mm-hmm.
yeah
mm-hmm.
So if you want to create a balance
mm-hmm.
maybe if I mean good, unaona, if I mean good, nikuje nikuambie, hey, wamboi mama, iko hivi, maze, kuna venye nataka tu kufocus kwa nyingi. Yeah? Make someone understand.
Yeah, make someone understand the reason as to why you're ghosting them.
Yeah.
Mm-hmm.
It's kwenye kitu, ulifanya tu.
Mm-hmm.
Yeah? So, unafaa kuwa na hiyo aspect ya kucare for someone's feelings.
Yeah, true. Yeah.
It's kwenye tu ni kitu unafanya tu. Just unaifanya to like you don't care
mm-hmm.
yeah so I think ni hivyo mase kama unaweza ku explain ya mse
mm-hmm.
yeah which inakuanga ngumu kwanza kani ka relationship
ni ngumu yeah. Juu utaniambiaje tu as in like you needed space as in ulinyamaza tu and then like you needed space because I tend to think that unajua communication is important Brian
yeah
like you need to tell me zile za like comboy space yenye mimi niko saizi like I need my alone time, I need my space as a person, you know, as in at least neza kukupatia, neza kuwa niki understand, but the minute like you decide to push me away
yeah.
and you're not even explaining the reason as to why wona mwatu zile za like I'm texting you, it's like you don't even care. Mini kwa nyumba, I'm worried, like, where are you? And it's already late, na we uko tu uko nje, you won't even text me, ama call me to tell me where you are, as in, like, those kind of behaviors, as in, zitanifanya, like, you'll just push me further away from you.
Yeah.
And sasa, where the minute, like, you're coming back to your senses, mimi hata uko nilisha toka. In fact, hata mmoja iko ndani ya relationship. Mmoja iko ndani ya relationship ingine.
Ushafungua branch.
Nishafungua branch, manze. Lakini, me, by the way, have I ever been ghosted? Me, I think I have ghosted. Wewe wazo mesema nimekuboosted.
Lakini, hiyo bado tuongelea. Nimekusamea. 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 We are good.
Mm. But mimi, mimi nishaikuwa ghosted. But I think nilikuwa ghosted because of maybe what I did.
Mm-hmm.
I was in a relationship and then, you know, hey, things really got bad. They really got messy. Alafu, nili mess as in, like, have you ever been in that relationship and then, like, uka mess too as in. So, this person, mwenye nilikuwa in a relationship as in, alini ghost too. So, like, hakutaka anything to do with me, you see. So, in that process, like, alini ghost to, like, completely, like, alini ghost for, I think, for a year. Okay, alini ghost for a year or maybe.
Mwaka mzima.
Imagine mwaka mzima, na, like,
yeah.
By the way, kidogo niene ni mtafte kwa, lakini yeni, I'm just joking. but anyway, like, nilikubali because, like, alikuwa na a valid reason as to why.
Yeah, true.
Because, like, ilikuwa about feelings zake, you know.
Yeah.
So, I tend to think, like, mseki could ghost because of their own good.
Yeah.
That is also okay.
Yeah, it's valid.
Ndio?
Yeah.
Na mimi nishai ghost mtu. Actually, have. Yani. Me, I did. Nili ghost mtu.
Will I do nini?
Nili mghost kwa sababu.
Yeah.
Tulikuwa in a relationship, Brian, and then
yes.
It kind of ikafanya nini, like truly part ways because we were not on the same ground, so hivyo mm-hmm. so tukamua like kupart ways. So when we parted ways, then sasa unajua inafikanga Miss Dui as in ikafika point ya tukarudi and then like unajua ile relationship ile at the on and off,
yeah.
So tulikuwa hapo, kulikuwa na off, and then this one time like tukakuja tena tukapatana. So in that process of us trying to make things work, so in that process, yeah, like vile najaribu, so mimi nikatokanga Nairobi and then I went back home to LD. So when I went to LD, so unajua hapo hivyo like zile za like hata communication like you know about is the distance when a perfect way in a relationship
sana.
So Me kwangu ilikuwa like me I was okay with the distance because I knew it was just for a short period of time and then I come back to Nairobi.
Yeah.
So in that process, yeah, me niko home and I am there like najaribu zile za like tulikuwa tume break up, yes, but here we are trying to make things work.
Yeah.
So I was like, ah, we're going to be okay. So hivyo tu tukiendelea hapo hivyo nikiwa home. So unajua bado kuna zile arguments because unajua hiyo time ya breakup as in you say a lot of things.
Yeah, yeah, true.
Yenye you don't even mean them. So bado kuna zile hurt like you ulini hurt na mimi pia nikaku hurt in one way or another.
Mm.
So tukiwa hapo hivyo tuka the long story short hata mimi.
Mm-hmm.
This one time niko I'm going through statuses hapo hivyo WhatsApp. And then nikakuja like nikaona me update status, so me decided zile za like hebu nifungue. And then kuangalia alikuwa amepost video ya like ya ex wake.
Mm-hmm.
As in like the ex now before me, before sasa mimi razi nilikuwa ex ama nilikuwa current ama current ex. Current ex, sijui ana nilikuwa current. Niko tu
hapo kwa line.
Niko tu hapo hivyo somewhere there, you know. So nikapata like amepost video yao. Yenye I don't even know like walichukua lini, like I'm a post video yao and then like they were cuddling ama or something of the sort.
Mm.
Yeah, so ingekuwa wewe ungefeel aje? As in you are there trying to make things work.
Alafu ndio yeye amekurushia bomb Hiroshima.
Na anajua kwanza like huyo ni ule ex. Unajua like brand when you get in a relationship as in like you are bae now. As in kuna tule ex, as in kuna tule ex. You are getting what I'm saying.
Yeah, yeah.
So if you, so me I was like, now this is that ex, mwenye like kwanza. And like me ala sijui ni heri, me like, me think I always have this thing like, kuna tule ex tu mmoja mwenye. Ukini mentionia tu nitakuwa zile za like, wait a minute, tumesema nini?
Huyu ex ni nani, wamboi karibu alie. Anarusha my confessions. My confessions.
So like me kwangu by the way, like I felt bad. Yeah, like feelings zangu hapo zilikuwa like I was trying to like tulikuwa tusha invest so much in our feelings and our relationship yetu and then here I am me like mimi najaribu ku make vitu zi work and then you are there like you're just throwing things like me spending yeah. Mtu mwenye anani
nikaa amekucheki
unani throw ya kitu to my face as in zile za like utadu
si ndio like boda umejileta mimi nimeendelea na maisha yangu.
Na mimi nishasonga. Kwanza like hiyo ni songa man kurudi nyuma because you've just gone back to your ex. Yeah, I don't know lakini so I decided zile za like you know what?
Yeah.
I'm going to unanizua kweli. I'm going to cut off like any form of communication from Instagram to whatever. I don't want anything to do with you like. Wacha tu kwanza feelings zangu zi heal and then tulikaa by the way before we started talking again and that is yeah by the time tunarudi kuongea tena I was like me I'm now okay
yeah your story
you may get over your story na yeah. Like yeah ni hivyo tu so you see I think like ghost to say as in like is it good for you wewe ukifanya like kama me brand me usema like if anything is okay with you na your mental health and you're feeling like this is the right thing for me to do wewe fanya tu. Kiona like kuni ghost mimi like unaona kama mimi like I'm not adding any value to your mental health unaweza ni cut off tu. But then again I sijui ni heri uniambie like ni heri tu uniambie
ni kwa msia kuambie you get natural closure my to
eh closure like yeah. is it really important as in like
no
is
like
really important
okay like amboi mimi si dai mambo yako ya tunakuanga fiti lakini wewe amboi kuna venye mia ujengi
kuna vile tu ni jengi as a person as a
ama friend. Kuna venye sisi wawili hatujengani
yani
so imefika hapa hivi we don't have bad blood.
We are just okay.
Tuko sawa. Nataka tuneza kutana 10 years later. Na tukue tu ni sawa ni kama saa hizi. Una get? Yeah. But for this period enye naona ni kama tunawestiana time. Let's just go our separate ways. Yeah. Msiana listen. Yeah. Msiana listen na ku understand. Ataelewa kitu na try kusema. Mse mwingine unaweza mwambia hivyo anze kuruka na ma story nyingi yenye haifai hata.
Yeah, that is true.
Yeah, so I think peer listening is part of this. You really have to listen to what other people are saying.
Yeah, you because, have to listen to what other people are saying.
Yeah.
Yeah, so you guys, I don't know maybe what are your thoughts about being ghosting someone or being ghosted, you know. But anyway, whatever that you decide to do, whether you decide to ghost someone someone decides to ghost you, yeah, I hope they give you, like, they communicate, rather they tell you maybe what you did to deserve the ghosting. Ama, what do you think, Brian?
Yeah, yeah. But then, sometimes in happening, how do you get to do?
Kuna kitu mbaya kama kukua kwa ile feeling ya, like, kwa nini nilidu, as in you leave me wondering what I did wrong.
Yeah.
Now that is the worst feeling. Imagine, Brian, I'm starting to catch feelings for you, and then, like, unanyamaza tu, like, you just disappear, and then, like, you go.
Yeah.
It will be so bad, manze.
Yeah,
so, but at least tell someone maybe what you feel, ama what they did wrong, you know, to deserve the ghosting and all that.
Yeah, communication, manze.
Communication is important.
Communication, muhimu kabisa.
Muhimu sana.
Yeah.
So, from the Hideout podcast, so, tufunge show yetu, ama what do you say?
Ah, naona tu...
Nasikia
vibaya maze. Nasikia vibaya. We should do this one more time.
Yeah, we should really do this one more time. So it has been so nice to have you on my podcast.
Thank you.
And you having me here.
Guys,
leo nimetembea by the way. Nikombali. Nikombali sana. So thank you so much, Brian.
Yes.
It has been such an amazing episode.
Yeah.
And at least what we do about ghosting other people and all that.
Yeah.
So maybe you can just tell my listeners something as we close the show, because tumefika mwisho sasa.
Mazee, hapa hivi sasa mimi nikuambia tu, kama uko na browser ya Chrome or Firefox ama Mozilla or whatever you're using. No, browser.
Oh, sorry.
Yes, go there, type Hideout Podcast plus Anchor FM ama plus Spotify ama plus Radio Republic.
Google Podcast.
Yani everywhere, maze.
Ukitafuta
tu Hideout Podcast unaipata.
Yeah.
Ukiwa hapo skiza hizo vitu zikikubamba, maze, kuna place ya Anchor hapo, hivyo kuna place unaweza rusha ka comment ya voice.
Una
record ka sauti yako, tunasikia, tunasema. Tunashukuru, unaona, pia maze, unafanya tu hiyo procedure. Unatafuta The Curve Podcast, unasikia ma story noma. Alafu inakuwa fit.
Thank you so much, Brian. Na nimewambia, by the way, yani storyteller mnoma sana. Niliandi, kuna deilieka kwa status yangu. Apart from Viri, the storyteller. Huyu sasa ndo storyteller mnoma.
You see him now.
So, thank you so much. Go and check out his podcast. You need to think by... The Curve.
Yeah, The Curve podcast.
Hey, manze. Mbona nina vibe ndani. Lakini tume vibe
Tume vibe
sana. So, The Curve podcast.
Yes.
Thank you so much for listening to me.